Ngicela ukuphela uyafisha wajela nasephospeto ukufisha umfowethu mama ajabula ukulandela umfoka suka phakathi emsinga emathuleni wajabula undume umfoka amathenzi wajabula usinelisa umfoka shalala awu kodwa mina ngiyayifundi banyumi shayisa isikomba fana bakidele esabe uqele ngafuka udushele wahlakanyani xa umfoka ajabula ajabula ukugidla umfoka amathenzi ukanyeti umfoka ntulu uthambithi umfoka mthelezi uphilani umfoka mtyali phezulu emadubaduba ukanyisa umfoka makoko ulenjani umfoka mkhanasi emadubaduba wajabula wagiya umkhaba umfoka khanti umfobo kamsobo usazi umfoka tyala uqoti umfoka molase kwalangalithi efilithi wafilakazi bamanyezwa imina njalotho kushemantombe iqala imqalasi iqoba imqabula iqabula ifingeli maqokweni maqoko lahle uqoboze qekwata qaqa umaqwenda aqulekelo njenge qaqa wehlulela waqubuka amaqembu ayiqala na iqalana ngegama lami laphihlika iqando qhabaza umntwana ngagqamulela eqalaza iqaqala yancincisa bamba imqalelo qalaza amaqela ayibafana bakithi ayikho iqondo ekhanda angizi ukuthi anangilake nize lule shomuntu ufuna izibhamu zomthetho zinayiqondo kubathi izibhamu zomthetho wena bona kathi ayikho iqondo ikhanda lakho uzokhukhela ejele wena kanti ubani ningazolumba bafana bakithi ngoba yini ningazemuvu I'm going to go to the house. Ngihlaba nogatsheni umfoka ntombi hamba gatsheni umfoka ntombi umuntu ophongole ntombani bandla ikhulu ukushawuthele phansi umama ingabi ukushawuthele phansi itrafikopi esabs ushawuthele phansi nganini ngisoyo zinu ngisumele ngoko ukushawuthele phansi ha ufunani ukawe ntombini ngoba kanangoko phuma ntyodzaba nomzana wena lapho wena la ngumfazi esheshilinti phambi kwethu mlatshekanga iqobela thuse njengehlabeshi